Lekamalinamanda lekama aliko elifana nalo kulomhlaba lapho kana lapho ngalekama thina sasindisa thina saphilisa lalela la uJesu number one lapho samba khona Isandla sakho uye kuphela wavuka kwabafileyo fileyo of Abraham. Ibambelapo. Oh, just to number one. Yonkindawu number one. Forever number one. Forever number one.
Just.